akwatidde ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino era omukulembeze w'ekibiina ekyo ekya NRM General Yoweri Kaguta Kaguta Museveni akakasizza bannansi mu disitulikiti y'e Kanungu nti gavumenti gy'akulembera eya NRM erina obusobozi okuteekawo enkulaakulana eri bannayuganda bonna singa babanga basobola okugyesiga ne bagironda mu kulonda kwa bonna okubindabinda okw'omwaka 2026. President Museveni asinzidde mu kukuyega bannansi mu disitulikiti y'e Kanungu n'ategeeza nti ngo ogyeko bino ebirabwako gamba ng'enkulaakulana omuli enguudo ezizimbiddwa ebyenfuna ebyeyongeddeko emirembe n'eddembe ogatta enteekateeka ezireeteddwa gamba Operation Wealth Creation enteekateeka y'okuzimba obutale n'ebirala gavumenti ya NRM erina enteekateeka eziwererako ddala bannayuganda bonna ze bagenda okweyagalira musinga bagironda mukulondo okumwa kugujja 2026.
Enosho mukukola ebindi byona ebitaka kukozi rail ntumanya why na mwensho nkengu tezi mwezi mkugambe kutuba tega nisa na mbeni mpulangu ngu tue ya mwindi nindi teriku zomu nangu nibiletoa ukwata vingi ama antabu tukwana na mwani wakunda kukwata vingi tuwa kumanyan kwa rayaba hechela itawa hechela tukwa tukwata kamwe kamwe nguo muganda tukwata vingi kukwate ito kukwate ito it is the budgeting discipline nwa memere resense makwate ito makwate ito makwate ito benda kusheme za bantu okusheme za bantu umulingu kubwile tibwile abantu bagimu nshobe kukwile nungu basheme zwa balichimu nshobe yao
yaliko saba minister w'eggwanga lino Amama Mbabazi asinzidde eno n'asaba abantu mu bitundu bino okulowooza n'okujjukira olugendo gavumenti ya NRM jejje ensi eno Uganda bwe batyo bagiteekemu obwesige nga bakimanyi bulungi nti abantu abakulembedde eggwanga lino obusobozi babulina era n'abasaba okulonda gavumenti eno eya NRM mu kulonda okujja.
Tinabagambira n'okubagira ngu Museveni atwebembeire obwire bulingwa turabire mu bintu bigumire bingi yatwebembera gye mwahurira ebintu bingi ebigumire kwaha Dr. Rugunda pia wabahona na itwerizo wabahu kwa fereirwe betu na waya anjira mbaho butumwa ngumuhamira alimu Museveni haguo kuitwe turia bajulizi
Sentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kanungu asinzidde mu nsisinkano eno ne yeebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Kaguta Museveni olw'ebintu ebingi gavumenti ebyekoledde ekitundu kyabwe omuli enguudo okutumbula ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebirala era n'akakasa nti ng'ab'e Kanungu akalulu bagenda kukawa ekibiina kino ekya NRM mu kulonda okw'okujja.
Kandi abantu abali abo ekwasirewo bona baherize kuba kompasetinga na kandi yaikire nao kuronda bo kugikora mwenu turenda kusima bo kwejo project eraza kutuyamba kugira ngo umushana gw'abagujire twashikire misiri yitu kandi twabaho nk'abantu ba Kanungu nk'abantu ba Uganda nk'abantu ba NRM we bali Mr. President wowe kitiri sa president amashomero seed schools tuna magomboro abiri na musanzu haza magomboro 18 amagomboro abiri na musanzu gine amasomero ga gavumenti.